kunywa hadi kulewa. Hey, kunywa hadi kulewa. Pisha mikono chuchu cha tupe mahewa. Kunywa hadi kulewa.
African touch.
Dania club and I feel so right. Jure ya mpango ya nini kupari all night. So kamone wako shikiria so tight. Cheza naye, don't worry everything is alright. See, tunaila mithe mood ya kupare na illness. Leta Mustafa huku leo ni kurenga stress. Kwa chiri ya shinda kukunya kulewa na kumess. Thank God isi baraka ni ame to press. Yes, so kame kabati ya muka. Risha mikono juna wanze kuruka. You all naika DNA ni kubajuka. Chini kwa chini zoma shide zinashuka. Na hii day tonight and kuwa holiday. Ni kuselebrate shawty like it's a birthday. Mr. DJ iyo goma weka replay. Pause, achiria now please play. Mahewa, kunyo hadi kulewa. Nasema chochote utakacho utapewa. Rings kwa wingi kunyo hadi kulewa. Misha mikono chidi chetupe mahewa.